Destination Sounds.
Tumefungwa minyororo na shetani. Mungu mwingi wa huruma alimtuma Yesu. Msalaba uligeuka uwanja wa vita. Yesu alimwaga damu tukombolewe. Tumekombolewa, tumekombolewa, tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Tumekombolewa, tumekombolewa, tumekombolewa na damu ya Yesu. Imba nawe,
tumekombolewa.
Imba,
tumekombolewa.
Imba nawe,
tumekombolewa kwa damu ya Yesu.
Imba tena,
tumekombolewa.
Haleluya. Haleluya.
Tumekombolewa kwa damu ya Yesu.
Hati ya mashitaka Bwana Yesu alifuta. Sio watumwa tena, tumewekwa huru. Vifungo vya magonjwa Bwana Yesu amevishinda. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Hatukandamizwi tena na mizimu. Tumewekwa huru kwa damu ya Yesu. Tumekombolewa, 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 tunaimba na kucheza. Imba,
tumekombolewa.
Yeah,
tumekombolewa.
Haleluya.
Tumekombolewa kwa damu ya Yesu.
Cheza uko huru.
Tumekombolewa. Tumekombolewa.
Sifu Bwana.
Sifu Bwana.
The blood of Jesus. You are free. I am free. We are free by the blood of Jesus.
We have been saved.
Hallelujah.
We have been saved.
Hallelujah.
We have been saved by the blood of Jesus. Woo. We have been saved.
Hallelujah.
We have been saved.
We have been saved.
The blood of Jesus.
Thank you, Jesus.
We have been saved.
We have
been saved
by the blood of Jesus.
We have been saved by the blood of Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.
Tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Tumekombolewa, ndo maana unaona tunafuraha. tumekombolewa kwa damu ya Yesu.
Tumekombolewa.
Katuweka huru kwa damu ya msalaba.
Tumekombolewa kwa damu ya Yesu.
Sante Yesu.